Ministry ebyenjigiriza esabye amasomero okubeera amenkanya era amerufu mu nteekateeka y'okusunsula abayizi abaneegatta ku siniya esooka. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza mu matendekero aga waggulu Dr. John Chrysostom Muyingo akkaatirizza obwerufu buno n'akinoganya nti bannayuganda bagwana okuba n'obwesige mu nteekateeka eno era nga okusunsulamu kulina okukolebwa mu ngeri ennambulukufu era ey'ekikugu. Muyingo bino abyogeredde mu kibangirizi ekya bannamakolero e Lugogo wakati mu kugulawo enteekateeka y'okusunsula abayizi abaneegatta ku siniya esooka nga egenda kumala ennaku bbiri.